My colors on, my colors on. Come to baby, come sing to tell. Bas check it up on, ito ko kaya baby. Na misi sula yako, nasa cheko lako. Jinsu livyo cute. Ambia zazi wako, nisha kuwa wako. Takata tatiketi. Hata ikiwa kwa majini au juu walizini, acha wafitini. Eti chino wanini. Mana moja ikai, bili ikai, tatwa ifai. Oh my god, ikupeleke Mumbai, shopping Dubai, sinone misifai. Kaya hey, body,
as you know.
Slicer.